Tell awful lava, oh, tell a day you'll be just a tolu, a one lava lo fat fungaga. To tell a little early town, they're going to phone Tanga Ilongo to find by the week of San Boy, the fellow May, Salau was some labor who supondo, a white, less the Langos who used to fondo. Ya sutunga ina tu ma lois wa le ba tu tu la nu ma nu am swain sa am tri le fitul na ya nai so you fellow do sell of some ta o putong sa mol to fire to is a ba su nia su ye te phone phone le or committee do lo le fa ba sa fa fin lo ia su yu su phone ma le au bala au le ya pa ti no ina le tu na i fa lo lo su ma lo le ma lo e no wa mai a o na le ina le vi yo le sa lo tong ai au fainga le ga official komana Sungai Pak Pengainga, le sui te te fono fo ya le ka le sia pa wapton kiri sanu ya Amerika sa mo le Pak Pengainga ya alda fai te te sau poloi sa te te ia le sau linga. Sau nonga pa pitoa, le pio le kumana ya le manu pelechi sianu ga mongwa ma le sui fai lau tu si po le sui lango lango a le official mtang territory le OIA ya Carmen Cantor. Mai ai o le sau linga na fai tau nuu lea o le li jai ao I le fale lo mei. Amai a le aba ole feilo inga, ia ona whanga sulo tulei po inga anta, ma suyu su whono na malo lo lea, a e feilo a ilko miti ilo ilo le whaabae ma le au o fisa. E varu mta au pua whaabao ni ilko miti ilo ilo le whaabae o le a matau na swala u pule ile a swanta e au. Ma wafo ina I se leni stipends mo le au su whono uma a ilo mautinoa pe fia le tongi o le a soe tasi le tangata u su whono. Fai wina le fōn tanga ilo ilongo le whaabae ile aso whare le nei. O le fai ungo le vai ia sona fa sela wina ilo ofisa tū tu tono o whala lewha po se ia Amerika Samu. Le fai ti tia le suia le le au sain tisi ma le ofisa tū tu tono. So su engo mafu ango mafu ia Amerika labta inga o mafu ia lai ti manua. Ma watoe fo I labai tūlanga masani I ofu maolo senga fa ali ele o si. E tu sei ma fa mau mau sa wa wina mai ma sinin fa pi de montu o manua na fa mau ni ai le fa wau pe le o lu lu ma fu I lai chi le montu o tau ai o fu mau lo senga ia e le o tu fa wai na fa lia le au sai ti sia America o tu fa il tu langa ma sani la pa ingo mo mo ai o le lanu la pa ingo mo va le le lan me ma ta mo o fu mau lo senga ai o lo fa tu mau wina pe le lanu la pa ingo I le montu o tau I le sama sama Ele ma ai ole fon janga le fiongo lutene kovana le to fai a dala wenga ele a salo va lele ale ma le au sain tisi na tau mo fia dui tila nei a sa ili sa fina ngalo fa alio janga tanu. E na tili fai jau se tansio mo li mau lo tu mau pele fe meme a ima le mau tinoa ele tili antu le ma lo mo na te tai. Nisho a wainga le mo tu manua wa nga irungo le Facebook ala langa I e vau ia le toi palonta mo le fai ngai ma lo tu na imai nei lua pe lua sumo le fa ono le fia fia I le tali atu o le malo. I ta penanga o awala e uia ave se vame mai tanga danu u, I a pe atula I mai se mafu I tele. Te mi sa fa salomina I le polo ingo fa lamla fa fuse, to tele fo yo tanga danu u til donu. E le o matu ai longa lava le tali atu fai pule, o manu ai mana ongo tanga danu u, danu in fa yo le polo ingo fa lamla fa fuse. Wa fa lia le fi fi o tanga danu u. O mātua, o no leia se fua fuanga wha ata oto, o wha lawa fua se I maina mitanga ringa wā onga, o lo ono lo o mataitu ina pēr. Le lulu ina, o māfui e la iti, I asta I tasi, a ele I whaia se ngā yo inga awe se mai I tanga tano u se teimi wame, ina le itu lai mai se wha lama lawe, e sili atu ona mātu ya. Mora tenge minei, ua tāpe reina a wala, e sulu wha I ai, tanga te yofu maolo senga, o wha lea sao ma fiti uta, Mae lua kona kona rātiu whātino ina ngā ruenga e peo kliaino le awala e a ngai inofua ngā mōrurunga e peo le kona kona rātiu le paramau ma le selwa. Pālia mai se mō le mau I manua, dasi la maenga tā ua te tau de mālo o na sila sila toa iai o se wha mauninga mai a inga pōto pōto e umia nei whanua. Tā la sanga tanga tānuu I se fuofua ngā le leimo le ame se wabe meo tanga tānuu. Nei lo le suatia, ma tu I lalo la au, ma whaatuanga, mo ta penango awala. I le tanga I le ma lo, e le o si teimi umi, a e na o si na teimi. O le pawana ne to e te liu tu e le whainga malanga, a le sui lango lango. Whai lau tu si alo hisa mta au territory le OIA, a Carmen Cantor, le ma ai o la se singa faa, so I le tunu umaolo lua I a se singa vai le territory. Talum to lay my lair to finger, don't my lair to rule ball as toffee, umavai, my fires, a filo, ingamal, if you will come on a yard, a manipulate, shelling a monger. Take tie your finger, my law, if for no malefam sinonga. Be tie, sign yay for fonga, but as you sing a manua, I will lay for a town ua, as I see a bark of a sound, lay to his side or a montu. But don't know who said, though some anger, my life, you will be pulling once in 20 yaw for dandy, I want a matter round a wagon. I wait for the sounding alone, you know, as a sound, but I feel like a covana. Oh, yo, said Dancy. Oh, find out what I'll be torn. It's a sounding, I did down a lot of your phone, dang, I no longer if I buy. Yeah, my only answer is a foil for the man I'll be chamber, but a fellow to a bay, I'll start this sound more. I do not do any facility till the day. Yeah, most, my law, more fat than longer, pay tie, and let it for a money ain't. May appear, when I pass a salamet to a Samomo, I break a Samo, what to near La Fongo, Malava, Lelef, about my law for Leolo, and now for Inga Ono Summa Lima Tala, I will pass a Oma to a Samomo, easy to do a pay of fifty, I will stand near my New Zealand, while Fia La Fonga don't near to turn road down with Passes and Valele. In a telemetry puller to Bolingo, Malava, Lelef, about my law, if for Leolo, Ia Salamanai, Wedda Salomona, Junior. The sitting here till the name of Amtele Nayola Fonga Togia, see La Fiola Fonga, Molly Menke Neal Malava, the Lua of Suma the Lua, Ma with Tono Town to Tongio Passes a week there. Well, I'm much to how a winner, Malava Lele, Fonola, Fongo, Finga, Malaga, my Pongo Pango, or I let all fear to Tono Passes a company about Lele Lua. Oh, La Fonga Nayolo Togia, let you wire some more American Samoa. Here, all of our fear, I love it, and I don't know my seat to send you some more. Fa a popo le pulo le tau pulenga mlai ba lele fa ba maloi fo le olo o la fo ga uma lo to gia I pa sesia company ba lele o lo wa wina uma ele chau pulenga mlai ba lele so fa mena tu sila mina I o le fo to a to e te tala ina dua oi so fo il tu langa ba sani o la ga lo fa te sia I le mlai ba lele ba company ba lele lu o le samo airways mal town of airways e fa a wa wa na wa wina la fo ga Mole taut wain al maleva lele, ma yao fia le la fonga it tonu o taut tongi opa, sese, fa maori a foi, le tu naga le ministaro va va aia le Samo Airways, ya le tinu wain so yalo, et tau ipa se uma mai Samoa anga mai America Samoa, ona te tongia le la fonga mole maleva lele, ona e tene la fonga sa nofu aita la fuai mai company va lele lua ito usanga uma vae. Sao nolo taun fai pea, ya le Samo Airways e tau togi tongi la fonga, Sao ina mai tau sanga ua mawai, awa ois company ba lele, olo oa fia uma la fonga nei tono pansese te tongia, ata ngata fai malanga. E leo mau tinoa, le tina I tūpero ono fua I tana fuai, ia company ba lele lo tau toa ina America Samoa, ina malaba lele, ia ana sao noa le ni minstau la tu ina mai, isa teimi lo manai. Tala nei nga, lebe tasio toroa.